ala agabadde mu weekendo nga tuzayo enaku kumpi 40 zokka bakandidates ku mitendera ejinja oro bakyagenda maso okutalaga eggwanga oba mu bitundu byabwe gye banoonyeza obululu okulaba nga bafuna obululu obubamala okusobola okuwangula mu kulonda okubindabinda 2026 kati nno wabaddewo okuddamu okutunuulira ebintu nga bwe bibadde bitambula akakiiko akateekateeka okulonda mu Uganda ne ba stakeholders abalala nga kutadde bannaffe abali mu security awamu ne ba agents okuva mu biina ebyenjawulo bazzeemu okutunuulira ebintu nga bwe bizze bitambula okuva okulonda oba okunoonya obululu lwe kwatandika n'okulaba butya okulonda kuno engeri gye kinaagwamu n'okutereeza ebintu ebimu nga bwe bibadde bitambula ekyo nakyo kibaddewo wiiki eno era nga tusuubira nti obaolyawo ebinaavaamu oba ebyavuddemu birungi era nga tukyali ku nsonga y'ebyokulonda akakiiko akalira eddembe ly'obuntu mu Uganda kayite Uganda Human Rights Commission kavaayo ne alipoota biki bye kalabye mu nteekateeka ey'okulonda naddala ku ludda ery'eddembe ly'obuntu mu pulogulaamu eno nsuubiramu omu ku bacommissioners mwami Simeo Nsubuga obaolyawo ajja kubanga atubuulira ku nsonga eyo ne bannaffe abali mu studio na benzi gy'okwanjula gye bujja eyo mu maaso eddembe ly'obuntu mu kulonda bwe tuba tulitunuulira tutya baani abanyigiriziddwa baani abakoseddwa era ki ekikoleddwawo era baani abamazeewo eddembe ly'obuntu mu nteekateeka ey'okulonda eyo no side emu era nga ofulumye mu Uganda waliwo ensonga etukwata ku nga bannayuganda y'ensonga ya Democratic Republic of Congo ne Rwanda batadde endagaano batadde omukono ku ndagaano ey'emirembe ne bagiteereddeko eri mu Amerika era President Trump yali akyaziza abatadde omukono ku ndagaano eno President Paul Kagame owa Rwanda ne President Tshisekedi owa Democratic Republic of Congo be batadde omukono ku ndagaano era babaddewo ba president okuva mu Africa President Ruto yabaddewo actually yagenze ne President Uhuru yaliko President wa Kenya naye wabaddewo President wa Burundi President wa Angola AU African Union yachikiridwa binyenye bibuzo byetusobola okubuuza wano oba emirembe ginadda lwaki bagenze bunaira nga tuwano tuina East Africa tuina AU okusobola okugonjoola ensonga zino naye ebyo byonna nga bikyayawo waliwo ensonga endala ey'okuba nti Parliament week eno yayisizza ennyongereza giyite supplementary budget kumpi ya mutabalika munaana n'ensimbi ezigwamu jukire ebbanga siddene nga embalirwa ya 2025-26 eyisiddwa oyinza okugamba nti okuva mu June okutuuka n'olwaleero jinga emyezi etaano oba mukaaga naye ate we twogerera kyazuuliddwa kitwetaagayo embalirira ennyongereza ku mbalirira eyakolebwa oba eyayisibwa ebitongole ebiwerako okuli amalwaliro ebyokwerinda amakomera poliisi amaka g'obwa pulezidenti n'ebirala ensimbi zaabiweddeko kwe kuddukira eri paliyamenti biweebwe embalirira ey'ennyongereza bitambuze emirimu kiriyomu emu n'obuwumbi 82 zigenze mu bank enkuru ey'eggwanga okusasula ku mabanja agabanjibwa eggwanga obuwumbi 459 zigenze mu maka g'obwa pulezidenti okuddukanya emirimu nga ezisinga ku zino zigenda mu nsawo etatunulwamu obuwumbi 46 zigenze mu kakiiko ak'ebyokulonda okukola ku nteekateeka y'obuuma bukalimagezi obwa biometric voter verification machine n'ebigenderako trillion 2.3 n'okusoba zigenda mu ministry y'ebyentambula okusasula ku kontulakita b'enguudo okugula ennyonyi endala awamu n'okuliira bannanyini ttaka okuyisibwa enguudo obuwumbi obuli eyo mu 8 zigenze mu ministry yabyakwerinda nga kwe kuli ezigenze mu nsawo etatunulwamu n'endala ezikuuma ebyokwerinda mu kiseera ky'akalulu obuwumbi 13 zigenze mu poliisi okukuuma emirembe mu kiseera ky'akalulu obuwumbi 14 zigenze mu kakiiko k'eggwanga ak'ebyettaka obumbi nkaga musanvu zigende mu kitongole kinira, obumbi abiri mukamu zigenze mu kitongole ky'amakomera, obumbi atano muenda zigenze mu ministry y'ebyobulamu okuziba eddibu ebyalekebwawo. Sisobola bimalayo byonna, naye ebyo bitonotono byesobola okwogerako mu programu eno. Musikirize mbanjula ye bendi nabo wano, era nga Imam Kasozi ye yasose okutuuka wano, kamusabe ababuuzeeko. Sebu Imam.
Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala alihi wasabi abawuliriza n'abagoberezi ba programu eno, mwena muzikirize. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Muzikirize nsasire abantu abafiiriddwa wiki zino bbiri. Nze ndu zange omuntu nziisa abantu nga musanvu. Eyo reeti y'okufa eba waggulu mu ngeri emu oba endala, ate abantu nga bangi bankizo. Abalwadde nabo bangi nnyo. Ekyomukisa simanyi bali mulungi, ate ono bwadde atusomera mwebatadde esente. Ekitongole ekyoboolyawo kyetaaga esente nnyingi ekyebyobulamu, yadde kyafunye kureeti kwendabira abalwadde. Ne ofisi yange yentono engeri gye handlingamu ensonga z'abalwadde, ndabira ddala nga tubulamu kinene. Nolwekyo mwenna abalwaza abantu tubalumirwako ne tubasaasira, ate nga munoonya n'essente ez'okujjanjaba abantu baffe mu mbeera ya ekonomi etali ki. Kati abadde abuusabuusa nti ekonomi eri bulungi, ansi ogifunye. Oluvannyuma lw'emyezi etaano gyokka bagambye bongeze bajeti n'obutundu kumi na kamu n'akatundu kamu ku buli kikumi.
Tujja kutuukayo
kikulaga embeera bw'efaanana.
Okay, amudiridde ye honorable Mulima Mayuni Abdalla Kiwanuka ow'emukono simanyi oba akyagalima.
Abasebo n'abanyabo abatuliza abalungi balamusizaako, era ntwala omusa guno okukola omusa n'ekitamusa ekisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nsasirako mwenna ababafunye ebizibu abaita musomozi bw'okwenjawulo, abali mumakomera abasibiddwa obwemage basasirako nnyo, wamu n'abo eddembe lyabwe erikyowolebwa. Ate mukaseera kekamu nsanyukirako nnyo abo abafunye ebirungi mu wiiki eno, bakama banga ba Mukono North. Ate mbalamusizaako nnyo mu mbeera ey'enjawulo, mbaagaliza okuwuliriza okulungi.
Sibo tuyanze nnyo tuyanzege honorable Mpindi Bumali, naye tuli naye sibo kuza kubatuwuliriza.
Abalungi abatuwuliriza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Bannange abaliko obulemu